Amawubo 125 verse 1. Abamethemba uJehova bafana nentaba yaseSiyoni eyona kuzanyazanyiswa kepha imiphakade. Verse 2. Njengalokho izintaba ziyaqa eJerusalema, kanjalo Jehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade. Verse 3. Ngokuba intonga yababa inakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, funa abalungileyo belulele izandla zabo kokubi. Verse 4. Jehova yenza okuhle kubo abalungileyo nabaqotho ezinhlizweni zabo. Verse 5. Kepha baphambukele ezindleleni zabo ezizinsongentsonge, uJehova uza kubahambisa kanye nabenza okubi, ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.